Kilo Pound killing it.
Hey, your boy Carlo Gitengo. Remember one time in a stable, you got rust and white. Badman's a fool who can't understand. Me, I come to Afrikaanka, you don't know Rasta.
Yeah.
Shot this like a pace, and no time me a go party. Left to the right, 20 Jew, everybody. Many now my devil got a doom, bona shwari. They pop to the chop, me no rap was scary. Unke sa ma doi do, paka chini bali do. Kika chai, kika tam, vute kwenye corridor. Mi katoka ma Simon, oi oi Saigon. Ni bala, ikika, unke sa na vibe on. Chaka chaka ndoi vyo, nazo daka ndoi zo. Kibigi di iPhone, kamo na go buy zo. Chaka nema kam kam, kibidi ma sham sham. Paka ta, kamata, mwagi kemi dam dam. Tuko na mashori, tap tap ta story. Mi niko na kitoto, chasin za mori. Shaka mata shape na face, sika Doris, nona na votinga ni shampa botori. Nona kata kama vile na votaka, taka. Nona kama vile na jipata, pata. Toto kweli kwalia na matata, tata. Naziko kama hili na kamata, mata. Nikisema ni subiri nda utata. Nikinuga ni kwenyuma na rifata. Kuna time kama vile na jingata. Nani shona shosho na rikata. Napo gala 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 gala. Wanasema kari olioka shampa msala. Pisha kwenye bala 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 bala. Toto kashare wanakasha ni pambala. Kati kuna duala watu wana shake shake. Smala kwenye meza bala tuna check check uage to wafanyi wengi wana fake fake cheke manana na inama kama wana dek dek yo stari za kuchuliza kakuna moto puliza kamuliza makati tupo kati tunamaliza ukidaka tunabamiza na kuna chaku kawiza ukidaka toka nae malandali wengi mawiza mada nyong tumeze tuende kaktucheze tulia ni kuchombeze man ni kudekeze mlembo ni kuchombeze mida tujitembeze mbona pombe ulitumia ii kwa usiweze haya kanda kama vile unavokata kata naona kama vile umejipata pata todo kweli kweli unamatata kata razigo kama hili na bakata kata ikisema nisubiri ndo utata likinuka niko nyuma na rifata una time kama vile na jingata na nishona show show na rikata shake it shake it shake it shake it shake it shake it shake it.